mapenzi ni kama safari hii. Kukuenzi kwangu zawadi. I like your style, I love the way you smile. I've fallen for you. Nimekuwa wazimu, baby, nitasema bila haya. Moyo wangu wakupenda, nitaimba kama kwaya. Penzi lako fire, fire.
Only you
wasafisha moyo wangu.
Fire, fire,
fire.
Only.